olo e mafuta male SBS Samoan.
Na amata ile so se o sofa inga o le lau ele o le panona mai le vanga aua Israelu le Israeli Defence Force. Ma etu sai ma le faalinga mai le vanga aua le IDF, o lo o faasanga tonu le o sofa inga I le faala putupotonga a Hezbollah. Na ta ua fo I le faamatalanga le IDF, o le o sofa inga o lo o faiei ele o le panona etua o iai ma Israelu. Na faalia John Blaxlin, o le Strategic and Defence Studies Center I le ANU, o le avanoa le nei wafaaonga I Israelu, ina wafolinga mai ele o maalosi le langolongoina Iran, o le tua Hezbollah I se taua ma Israelu.
The international community cannot remain silent any longer to Israel's banditry that sets flame to the whole region. If the Security Council does not show the necessary will, the General Assembly should rapidly implement its authority to use force as in the Unity for Peace Resolution, dated
1950. Wa ova I le toa se lau tangata wa wha maa unia le maa liliu mai lea wha maa losi o Hurricane Helene, lea na a fi ainisi o vayanga o Amerika I le amatanga o le vaya sonei. O lo fa yelanga luenga o le wha maa ma le tapena ina o fale ma le tele o mea toa tino na wha aleanga ina Helene, ma o lo yei popo lenga I le maua ina o nisi o tino maliu, ai o wha a waupea le ngā luenga wha maa ma le ngā luenga lawea I. Wa mōli mawina le mōtu si o le tele o awala māla laupapa I le te tele o lolonga e amata mai Florida e anga I atu I Virginia. Ua faalia I se reporti le whenga I pea o tūpulanga televou o whanaua tangata mua mua I whainga faa I longa lanu I le Northern Territory. Na faalia le komisina o mata upu I tūpulanga le Northern Territory Children's Commissioner Charlena Musk. O le tele o whainga faa I longa lanu o lo o whaia tangata mātutua I tūpulanga mua mua e le ngata ia onga e whaapea I nōfuanga o whaatau ma nōfuanga sai sai.
It was largely in and around Alice Springs that we had these reflections from young people that they're constantly being bombarded with negative stereotypes linked to criminal offending, and that's actually tarnishing quite a number of largely Aboriginal children in the Alice Springs and Central region, and that their stereotypical commentary and aspersions being made simply on the colour of their skin and their heritage.
O palota ana whaia mō le pālemene territory o le Northern Territory le māsina na te enei, na mānu mālo mai ei le Country Liberal Party, ma o se tasi o ana fola folanga, o le whaama mawhaina le au tū la whono masala I whainga solinga tū la whono atu upunanga I le Northern Territory. I tā longa ua tōwhia Michael Maguire e avea mawhaia onga le coach o le au le Brisbane Broncos I le NRL, Wasui tulanga ia Kevin Walters, lea na whaatea ele Broncos, ile mai ai o le whātausanga o ia umia lea tofi. O Michael Maguire, ua lava lo na poto masani ile tulanga o le coach o le lakapiliki, o ia na whaia onga ile State of Origin, ile au o le New South Wales Blues, lea na manu maloa ile Series ma Queensland, atoa ile au South Sydney, le Rabbitohs, lea na manu maloa ise Premiership. Ile ngatailea, o ia fo ina avea ma coach o le Warriors Aotearoa New Zealand, ma le au Supaliki, a Wigan, ile taamilusanga I Engelani.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fea lawa I mawailau podcast.